Bandiraɓe heɗiyankoɓe bisimilla moon e radio men TKFoul e yewtere men hawnide wuuro Barke, tawi ko jubbudi nderi ballude rendiyankew TKFoul. E tayre men ɓennude nde en kollitino kajjata ena defana ɓiyum Oumar jaarowo e libbi jeegom Ruy Makka, hono miñi ko sira arino salmindemo e yewtere mabɓe. O haaldatano e ɓinguel makko, o heeɓi hakkille haaldude e ɓiyiko ngam o wawa wallidde ɗum e haala mum. To bangue Haruna ene jogui kulhuli joljole ndugu reedu e nder wuuro ngo sibu ngakkere laaɓal kuɓtudingal. Sibu ɗum kajjata famminiinomo hono Ousmane, goto e jaale wuuro haalinino ɗum nde ƴammata lefol mergol. E woteji paaɗi ɗi kono Haruna joom galle makko kono henanaki ɗum, joom suudu mum hono kajja ƴama lefol mergol. E nder wuuro Barke wango e leydi Mauritanie jilloyɗen kajjata e ɓesgu mum ko ɗum woni tarik.
Eyyi a siftini kam, mi haalananamo wondi Ousmane rewinɗo ɗe balle e haalande makko, o tengtin hen e nder woteji garoji ɓemi waɗa feere beele mbaɗa ƴam lefol mergol.
Holɗum hol sababu ko saabi a haalanonomi ɗum? Mi meeɗa andude aɗa yiiɗi wonde maire, nani ko wiyete ko joni holno jogorɗa toppitorade ɓesgu ma ngu? So a woni maire ɗum kam ala hen haatu gubba.
Eyyi
ala wawa won ɗum kam mi jaɓantamu ɗum.
He artir hakkille ma, ɗum foof ma ɓennu. Ko yanti hen ko kadi ko fuɗɗode tan, kono aɗa andi joom galle ma o hangaka jokku golle ma won pamodir so Allah jaaɓi.
Lebbi jeegom caggal ɗum e nder wuuro Barke, Oumar hono ɓinguel kajjata e Haruna dañi hitande.
Dieynaba
namnen
ƴettu Ruy Oumar keddinoɗo ndufuya ɗum.
Inen ko saabi keddo Ruy ɗe ina rufe beele Oumar sohlani ɗum.
Ɓinguelam aɗa andi sukaɓe tokosɓe ina parwi no fewi, eɓe pooti dandede e bene ñonkotaji e mborosaji. Ko ɗum tagui eɗen pooti toppitade gueɗe laaɓal. Ruy fotani moftede ko ɓuuri feccere ñalawma, saabu ina wawi waylade ɗum noon moƴƴani e sukaɓe. A faami?
Enen wadda defante Oumar Ruy goɗɗo e kikiɗo.
Eyyi kay toppitade sukaɓe namdi ko coftal mawngal, kono an mi namdoma e yiyande ma holko foti waɗede goɗɗum ko fate laaɓal ngam rentade bonnude Ruy cukalel nguel.
Sa defa Ruy cukalel ko adi foof aɗa foti soodarade juuɗema ndiyam e sabunde.
Eyyi moƴƴi, kono wona ɗum tan saɗa def aɗa foti labbinde kaake ma foof, kadi labbina ko defata ko taw aɗa yenana kam hay ñonkoto goto heddaki hen.
Baba nen ceernam duɗal nan are galle he.
Assalamu aleykum.
Wa aleykum salam.
Bismillah ma jood.
Ewa ceerno no sukaɓe ɓe gorto duɗal to?
Machallah komi timtorde moƴƴere e nder tolno mabɓe. Kala ɗo jiiɗaɓe cuñci mabɓe ina laaɓi, ciguineji mabɓe ina kolta ha foti. Hay hanki mi noddu Dieynaba to alluwal to mboɗo sembinam jeeso almuɓeɓe foof.
Ey min kay mboɗo laaɓi.
Ey Siley ko gonga, kono ko Dieynaba ɓuurma tinnade to duɗal to.
Siley ko saabi a tinnaki?
O komi jahowo.
Fadam seede. Hey
wuppo fijjiya sihla makko
ha tawtami ɗo.
Siley tinnaki no fewi ko gonga ni, kono hakkille makko ina weeli machallah ngam ruttade ko fati e laaɓal mboɗo sikki tan ko jinnaɓeɓe pooti toppitade ɗum.
Ey tigui ko jinnaɓe pooti toppitade laaɓal sukaɓe mumen.
Mboɗo yiiɗi namnadema tawi gantu ala ina wona pewjiden batu nodden jinnaɓe sukaɓeɓe ngam kirjinen ko fati e laaɓal sukaɓeɓe. Mboɗo sikki tan ko an ɓe ɓuurata heɗanade.
So tawi min mboɗo yona mbaɗen?
Aɗa andi mboɗo heewi nande yimɓe wuuro ngo ina kaala ema haala moƴƴa. Hay dental rewɓe mi nani ɓe mbiya eɓe jiiɗi ƴama lefol maire ngol e woote garowo. So tawi aɗa waɗa ɗum kam mboɗo joganima ballal manggal.
Ewa ceerno Samba moƴƴi a jarama caggal nde garɗa ƴewdi min. Ko a bismaɗo e galle he, kala nde jiɗɗa arde hen yo jaam ñallu a jarama.
Moƴƴi min kalti doyi ko fati e batu ngu.
Eyyi ala caɗele.
A jarama ceerno Samba.
Ewa ɗum noon on jarama.
Kono an babgal ko hemma ayno diwruɗa jangguino o ni?
Ƴamdemo lefol maire mi sikkuno ɗum leeri e hoorema nde mi yida nantude gallam he hala jamde leful mergol wanata ada jogi ko bada e gal he ha hewi
min hay goto ala mo kaldum dum hay darmi wonani hen yimbebe kalten ku yiddu mumen eti an ada futi weltade e yidi galle men o no way hormedi e der wurngoni min mi faman holku won cadelma ha ada wada ko badata ko
nene Umar fini
mi rutto ges
silay adina Umar min mi wonay ittande mo nyamde makko
mbodemi ya mi ar
nene hande Umar watti nyamde hono ko nyamaten ko
hande fuddi sabu Umar dañi kitande hanki
ne wodi tagal hande o mo way nyamminede kono taw kadi o mo muñ haa dañi duubi didi kono fof taw nyamde de in wade ha sew e o ya ngaddana kam Umar, il veut dire carotte, riftu hen, carotte.
Nen, aw pudu Umar, on yammin hore mum, ngadna min nyamde amen. Hay minen, e min jidi nyamde.
Kono sile, mi wawa wupudu Umar tan, sabu o wawa nyamminde hore mako, o mo famdi taw, ko hitande tan o jogi. Ale sagu mi wande e mako, ngam sembinde mo, kadi mi topito am so hari. Umar riftu hen carotte
ko batta ko
gonmi koy wadde fer ngam janginde mo hunde so bodo nyamminam ete mi fijje makko ada wallam
ey Umar ayi ko carotte moddi ko carotte ala ayi dum ko orange o nene ayi o mana jalanami
ey ada futi andudi o mu yidi halde e fijjenede
sese tan e waddum ko mar dum ko tew
gal wattaaje Haruna Lelima Umar bamti bojji
babagal bodandi ha joni ka cehdo kon ala ko banni kon kam ada way topitaate en Umar hayso sen o mono way min gommi ke lawdidi ka so mi gasni mi feewno gallo
ko jidda mi wada ma hawde
woni tindandem walle darana te jeenabe sile ne jidi dum
o ey bab
kon o mo famdi o famata Haidar
ne way kon ada andi o mo sokli nande eden kala sarmoko haa waaw e kaade haala e satibe mo
babu ko gol tindol min buri yiddu
mi tindini on gol ko buri laabi temeder
tindu baba tindu
e moddi mami haala non tindol gotol gol tanam hebi dum e tanum wadi no saha goto kulle ha keewi ino goni e ladde der hen ko barodi ardinol ko kayri buri mawnudi e tiide e der kulle de fof indi holla mbawka mayri e tiide mayri e dow kulle kediide de ha wadi nyalama goto indi yalti wajere burnde famdude e kulle gonde e ladde he wi kulle godde de ngaren ha mbare mbarodi ndi kulle de deji bi holnon wajere de wi min bodo andi ko holnon son jabi mam toppitu dum de wajere de yi mbarodi ndi in ara de jabbi indi de windi wande mbarodi gondi burndi tiide wawndi yoftademo ino feñi to woynduto ndi sekindi laawi ndi wi wona gonga jentu woynduto ma andu ko min buri tiid be jehi habe jetti wajane ne wiim yurne les ndi yurni e ndiyam he ndi mbelu mayri e der woynduni he ndi sikki ko wieti nondi ndi tandi diwi e der woyndu he wajare nde rutti ladditu wi kulle godde de hankanti mbarodi ndi wonta tampinde en sabu ndi naati e nder woyndu ndi wonta yaltude
on jibi kunam de wajarno way jojji
ngam gasnude eden bawi jewtaade e gol tindol ganden wona tiidde tan e mawnude woni wawde wadde fuf alay sago joyre tawe de bawen yaltinde koye men e cadel
assalamu alaykum
salamat ade selli jam woni ton hoto wiam de yi anne garda ko halande min jam gol lefol mergol
hoto hedo bismillah ma salamat ko woni ko nanyuma
ba ko bingel mariam dewengel hande wadi balde didi leedo dogor in heptingel ete ene tampini o jabata nyamta ay hundi ad wawi je weydingel
bandirabe hedi yankobe hetti yankobe mayen jokkoy ngam andoyde holko kajjata e bisgumum ngaddante en e hello men ariyo tawi ko yewtere men hawnide wuro barka de heblantoon dum Radio Tekavul, bonne année.